crossing over. To put them walk home, Mukande, we are crossing over. Aye, we are crossing over. To get them walk home, we are crossing over. Aye, okuva mu January, okutuka mu December. Bye tusanze bingi, bangi bafudde, abalala balwadde, n'abamu bagudde, stani abasudde, omanyi tupangapanga, ffe tulwana lwana, byatutegekera bingi, nga wati mwoyo, tayagala sanyu na mirembe mu baana ba Mukama. Ayagala naku, maziga na kukaba koka. Na yefe twa mutegede, stani twa mubuse. Nebyo nabya tupangira, tubisude wansi. Era fe tugamba chimu. We are crossing over. Nebyo nabya tubade mwe mabeka, tubikubye migongo. We are crossing over. Tubude mu mwako mukade. We are crossing over. Aye, we are crossing over. Tugenda mu mwaka mupya, we are crossing over. Aye, kati byonna bye tubadde mu emabega, enaku okukaba okusinda, byonna tubidduka mu amazima. We are crossing over. Bana balaba batulwanyisa, entale zigolokoka, n'ebizibu ebyekulumiza. Katonda bituwonya, byonna ebibadde bitukoba, olwo bifire mu nyanja, Falawo n'amagaali ge. Tugenda kufuna obugagga, obwo Mukama bwe yatusuubiza, ne byonna omulabe bwe yabba. Mukama bitundiza, tugenda mu mwaka mupya, ebintu byamu byonna bipya, tukooye n'abatujonga. We are crossing over. Kati sulo bulwadde, sulo bwavu, sulo bugumba. Onje fena tugende. We are crossing over. Tubude mu mwaka omukadde. We are crossing over. Aye, we are crossing over. Tugenda mu mwaka mupya. We are crossing over. Aye, kati je tugenda. Nangirira ebirungi mu mwaka omuja. Kuno mwaka gwa promotion, mwaka gwa chitibwa. Abagumba bazala nembaga ya jireta, bebanyoma bayimusibwa. N'amafuta gatongera, n'enzigi zona zekula. Mu guno mwaka omuja, I declare we are crossing over. Crossing over, tubude mu mwaka omukadde. We are crossing over. Aye, we are crossing over. Tugenda mu mwaka mupya. We are crossing over. Aye, we are crossing over. Tubude mu mwaka omukadde. We are crossing over. Aye, we are crossing over. Tugenda mu mwaka mupya, we are crossing over.